tumekuja kupati DJ hebu weka trati tukule happy halafu tufungue sakafu sababu ina bamba ina shika wimbo la ti saina fikisha ukiachilia mahewa manze DJ unatubeba ah.
Boom.